Kejeri matusi masimango Figyo ke baraka Manyanyaso na dharao Figyo ke baraka ikawe baraka Anayekubariki amebarikiwa kwa jina la Yesu
Anayekulani amelaniwa kwa jina la Yesu
Anayekubariki mama we amebarikiwa kwa jina la Yesu
Anayekulani baba we amelaniwa kwa jina la Yesu
Nomba ikawe baraka ikawe baraka
nomba ikawe baraka ikawe baraka
baraka ikawe baraka ikawe baraka baraka ikawe baraka ikawe baraka baraka ikawe baraka ikawe baraka Jinsi livyo sasa, so sawa na zamani livyo kuwa Ni tofauti sana Ilivyo sasa, so sawa na zamani livyo kuwa Ni tofauti kabisa Tumeinuliwa, so sawa livyo dhani wao
Tumepotea
Tumebarikiwa, so sawa na maneno yao
Walotamkiaga
Tumeinuliwa, so sawa livyo dhani wao
Tumepotea
Tumebarikiwa so sawa na maneno yao
Walotamkiaga
Nomba ikawe baraka, ikawe baraka
Nomba ikawe baraka, ikawe baraka
Nomba ikawe baraka, ikawe baraka
Tumekuwa ushuhuda, tumefanyika baraka Baraka za Mungu, hazizuiliki
Ametupa kibali, tumekubarika
Tumeinuliwa, so sawa livyo dhani wao
Tumepotea
Tumebarikiwa so sawa na maneno yao
Walotamkiaga
Tumeinuliwa so sawa livyo dhani wao
Tumepotea
Tumebarikiwa so sawa na maneno yao
Walotamkiaga
Baraka, ikawe baraka
Ocha